dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada burco, waxaana uu sheegay in gobolka togdheer uu nabadgelyo yahay. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da cabdikariim olol.
mas-uuliyiinta gobolka togdheer ee ugu horreeya guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi nafaq iyo guddida nabadgelyada gobolka togdheer ayaa ka hadlay banaanbaxyo xalay ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer, kuwaas oo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee somalilan.
gobolka togdheer waa nabadgelyo, waana amni, wax ka jiraana ma jiraan. markii laga reebo dad iyagu dana gaara leh oo tuugadii lasoo daayay ah oo doonaya in ay dadka boobaan, ee wadooyinka burburiyaan, ee hantida dadweynaha ay burburiyaan, waayo sidaa waxaad ku garanaysaa mudaharaad dowlad ogolaateena ma jiro, mudaharaad axsaab mucaarada ay ku dhawaaqeenna ma jirto. sidaa darteed ciday ku matalaan ama runtii la odhan karo way ku matalaan ma jirto. sidaa darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso, inay bulshada garacsanaysa, nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa, hantidooda inay dhacdo, baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iidaystaan, waxaan u sheegaynaa socon mayso, waxa wadan socon mayso, tallaabaanu idinka qaadaynaa.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan, waxauna sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo.
insha allahu tacaalaa burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, cuqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin burco mudaharaad iyo khalkhal amnigeli in amniga la khalkhal geliyo. waxaan u sheegaynaa cid kastoo isku dayda oo arrinka falka ku kacda tallaabo sharci waafaqsan baanu ka qaadaynaa. waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka togdheer, xaruntiisa burco, sidii wanaagsanayd, hufnayd, xilkasnimada lahayd, nabadgelyada inuga wada shaqayn jirnay magaaladeenna iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda aynu ka shaqayn jirnay.
banaanbaxyadan ayaa ku soo aadmay xalay marka ay go'aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee somalilan, xisbiga wadani iyo wicid, sidoo kalena xukuumaddu ay ka hadashay go'aamada xisbiyadaasi ay soo saareen. cabdikariin nolol, v o a, magaalada laascanood.